Yande joyi emin ta sappo joyi do hande studio kalangu nani habaruji fulfulde kor jam woni mona hande sembe habaruji me halta do filla ko dartona wala be tedo coronavirus ko warte duniyar ele wakati yidi do nenano ka leddi Niger kany elede duniya fu gonano sigilo gam batte hisinde himbe mudu en gudo nyaaw hande de enda horebe do filla ko darto cialal be bi ko way wade ni won neddo hakkila e hore mu fawodo non ne fawar jondu kondan eno imanan kandu wana to enda département mo filinje don enda won ko lati wakati ji kewdi e be jesukabe rewbe no dille wurngo enda gam batte yaade natede kubeje tefoyde golle godde kandu kon en nanan dum woni ko dum wadi wada har filla ko darto basi ele nokkuje den enda chulido kan wono debbo njoyabo ngattedo ciagal gorko no wodi rewbe mudum nayo noni kanko en nan du ko nan ni fi dewgal makko no wodi ko haale domu dum won ko laamu haali domu dum won ko serewi domu dum en nanan dum e huno kombitedo maître Mustapha Nebiye latido kanyo en nayo jingono en da mo leddi Niger Suman Amadou Jangantan habaruji di en dani e fulfulde gofu en puddiram himbe sappo en jo nanganobe sappo jo leru mars ko wurtino wiide wada meeting on en dani himbe du kono latibe der mabbe en tawa haalobe do inde bibbe leydi jangobe lekkole bibbe leydi wobe ferebe nenene ka hande suba ko be jaarambe kollowama procureur dum wonno kirtodo mawdo en dan de yahi yeso dunde min kebe kabaruji di min garton do maccu noni yarno birnom do fila ko darto nyaaw ko weten coronavirus to en maradi en andino herdi e kerol e Nigeria Nigeria to ndukon nan wi'ama no wodi wodube nyawngu enda don saabi nene ne kayni horebe fila ko darto cialal to en region mo maradi no don no dari gam batte ko watto ko tawe na wala ka en ciway leedi Nigeria nati leedi men Niger alle e kero goto gol himbe no jaay ko de jam e nyaloma dum waddini ko fanden docteur Rabiu dare lati kanyum woni hon docteur kawjir fille ko darto cialal to en maradi o halni Mohamed Mamman dum on labide ko ji
lorsque un agent de santé en face des symptômes qui évoquent cette maladie je dis
le docteur o tawdi neddo ala maji koloji ko bibbe nyawgu no tawader bandu neddo do ko yaawi docteur o on durwa halana artibe mum dengada mum o wada neddo o yari der hopital mo maradi gan ton no wodi suudu gom ittanodu illa den du dermu jomun yate wattowe suudu dudu hana handen du itta kanana wakkati nyaw indirangu grip aviar wanguno ko watta nangudo grip o fu yare ton e lawol goldu nangudo bibbe nyaw corona gu fu ton min bi yari der doktorobe du faande no wodi ittabe gan hawjo filla nyawtul nyawirbe nyaw coronavirus gu be pirta du faande ko e doktorobe be ekkintinabe nobe gada de ni Allah wadi goddo tawrama ir nyawgu minister leddi du kawjido faande filla cellal himbe waddani min are be min kokka golle de gade natorde region maradi fudu keerude e leede pilide leedi Niger to nyawgu wangi fu jaranama are ko jotino cellal natobe leedi mede
rien qu'avant-hier en dispositif de prévention
non ni fawar jondu do filang wata ka enna no tawadu konna ni hara fila ko darto coronavirus en do leedi Niger himben do no dari fati nyawgu nata e mudun em dun du konda horebe fawar joni hono cialal be bi no wodi laabi ko laati na han tokka heba hisa nyawgu endan docteur kawjido fila ko darto hono cialal bibada mabbe far fila na wallaji ndaboje hawjade dum o haali o holli o minister hawjinde cialal bibada mabbe wala fuko hal do mun sona tan himbe kinno den ko e mun fa woda Adamu Mustapha nani ko halni Jalla Maryama kenda do fi o
les éléments sur lesquels aujourd'hui nous sommes
kulle demin buri hokkude sembe kanje ni goni himbe kakkilo to chunkodir deni Allah wadi be kawri der nokkure worre nadude ibe tawa der jahangal gotal himbe dude ni no kawradu to buri himbe woygu dum hokki du fa handen sembe lotol juude e labal dum jami fa handen duudo leedi janandi gom to nyawgu wangi to jomu jodo wurum nane regga der suudum to natu jama are ba ko rejim to badodi fa dum wada balde sappo e nay gina der balde sappo e nay deedu no wodi loktorobe worobe eta cellal joom hunede no wadeno illa den amma handen dum bura hokkede sem
maintenant c'est devenu vraiment plus intense
ciagal ni hono halaji penaji ko halna wi'ano hono himbe nayo yama wodube coronavirus to en zender to fawar joni karanji o wasteto endan dum wadi ko fawar joni kondan ni hono himbe hawjibe cellal region mo zender njeyi faato sorajo en gam batte yewodi no dum wontiri den no wono ko be tawi hunde halaji kala di en fewre fe goto be jire coronavirus o do nyaaw dum waddi ko faande ni docteur Abu Yahya kawjido fele ko darta cella o enda o wi be jehi be darowi gollobe be leydi Niger e be leydi Chinta tawta nda fu be mata e fu basi
Fawarde sappo e jeetati lewru, wakkati min gaɗuno ƴewtinaaki faa min daara cellal golloɓe ɓen. Wala golloowo mo min jiidi alaama ɓiɓɓe ñawgu hemu, wala duuba tawraɗo alaama durma nder maɓɓe. Ɓe tawaaka he golle ɓen du nder wakkati min jehuno, min ƴami inɗe mum'en fuu, min kokkaama inɗe maɓɓe du. Illa laso e joo lewru janvier, wala golloowo sorage du burtiɗo leydi Niger yehi leydi Yasingom, na ƴuuɗo leydi Yasingom wari ɗo zen nder. Nanga illa golloowo mawɗo fawarde pamaro maɓɓe kam fuu e soogeeji tawaaɗino dooma kogol ngol, wala mo cellal mum min ƴewtinaaki. Min tawi du ko faa hannden kampani sorage e CNPC no ɗonno ɗo tani laabi fuu cingaaɗi ko watta yimɓe kisi ɓiɓɓe ñaw bonngu ngu.
Caggal ni ko hore leydi Niger Issou Mahamadou o haali wiide ke hono haɗaama yimɓe hawra ko ɓuri yimɓe capanɗe joyo e nokkure wootere gan Allah e hono fawar jonde kono hissude ñaw coronavirus ngu endan. Ɗum waddini kulle kewɗe laataiɗe hono yimɓe sigila kene ɗum gam batte waɗa hono battu majjum ɗum heppi waɗede. Ɗum wonnude kono hono mad in Niger ko laati hono wiyama ɗon enen yimɓe golde are leydi muɗum en kandu konna ko hanno waɗe go lewru avril nenene ka heɓata waɗede yerno hoorejo majjum mbiten Rabi Arzika a haalniri fawar jonde konna ni bandimi Olivier Choko.
Je pense que si le président a perçu
mido mila ko ardido leydi fami ko nyawgo nyaw bonguno kulkinyundo wala handen no himbe gada undu sabi ko min bi'i himbe dar keba labi kesigo no chunniri are mu fotay himbe nata lumu lube kollol tan joni min gadi sigila gon ko adata are den min jarana jombe bitigaaji giddi fu no wodi du fa handen lawol chunnirol himbe do internet e whatsapp en fu ko lumu kollol gol faddinaadu hana gacci gonno de wakkati keɓaado on yawti fu min daara no waɗi kade miɗo miila du ko handen goynaaki wartirde hakkilloji himɓe har coggu are leydi Niger waɗan sembe.
Non ni to en nan canton mo imanan naadu kono mbiyen commune mo imanan wona le département mo filinje région mo tilaber ɗon endan wi'ama hono wakkatiji kewɗi se ɓe jessukaɓe rewɓe famarɓe no dilla ɗon gam batte warde joɗade hono gallu ñeme ni enda ɗum du kono tewtugol golle ko watto. Ibba Michael laatiɗo kañum o woni hono horejo hawrude rewɓe nde bon kuku o wi hunno ko laati eɗum laatiniɓe torra kanon won ko waddiɗo ni woni hono rafi keɓɗol nguure ele duuɓi cakatiɗɗi endan nani ko a haalani bandi min mbiteɗo Seyid Abdou windi tan.
Cukaɓe accitteɓe jañamay no ji'a sadar maji cewɗi ɓiɗɗo debbo hana yofi filo han dabba ko hani woni sahoɓe ɓen faddo sukaɓe mum'en rewɓe fa keɓe dewgal daren ñammina o ni wanna waɗa eɓe jañamay nder majjundu woɓɓe naati golle wonɗe de garti fuu no kampi woɓɓe dillal sahoɓe mum'en kandi yofi yaali dun e maɓɓe ba woɓɓe lekkol en du hikka koko ñamen ɗum waɗay e boppi jande nden e tokki sahoɓe ɓen ɓe geñamen dane ko gattami ni woni gomnati wallira sahoɓe ɓe e sukaɓe nder ñamri gan rafu kanni wonna waɗa ɓiɓe dilla
non ni wontiri fawar jondu konnan ni hono janggoɓe ƴoyɓe leyɗe goɗɗe gan war janguɗo hen université mo zender guina puɗɗirte himɓe no laatiɓe hande nde ɓe tawda e mette sanne e ɓalli mbatuɗi caggal ko fa hannden ni syndicat janguino mawɓe mbi kañum en accan janguino le université ji ɗi leydi Niger Allah e fa hannden ñawu ngu endan filla muɗum leydi Niger. Ɗum waddi ko fawar joni kamɓe janggoɓe ɓe jeeni hono gattol ceede ko babiraɓe mabɓe na sara mabɓe hono waɗnaɓe ɗum endan no ɗon no laatiniɓe Mourseye Sané. Ɗum waddi ko fa hannden ni bandi min mbiyeteɗo Moustapha Mamadou Sani yewtidi e mabɓe e dow fi on enda
tout le temps que je passe
wakati fu mo jodimi do sarobe an gonno bare cede mu amma handen ko mi jodi do ni non jande wala no wada denne be galana ni ibe mursa cede mabbe handen wala min ko bi ammi sarobe an ko bi'i kanni kedimi rawani jande amin wartirama bolum denne cede de be bari den fu be mursude ni non jande do mi do wawi wattiti mi wada wonde amma sai to jobumi ujunaji lasodidi togondu sai ujunaji hemre e lasoji didi hotude wurodu hana hebude mosolo majjum non denne gomna e janginoɓe amin ɓe no kaani keɓa dow ko yaawi potal ceka mum'en ɓe jurmomin ɓe paama ko rafi narral maɓɓe gal hana ko
nafataminon.
Non ni ɗo endan gallu ñameedi kon nan wuulowogol na mbiye wuncowogol leyi maayo ko sukaɓe gatta wakkati wakkati ɗo endan haɗama ko no hannaadu konda ni hunno ko laati skabe enda hadaybe e be gonde men tokki laabi goddi gam batte be jaabe buulole mayo ngo enda gouverneur region mo nyemey o holli o wi hunno ko laati kambe du konda hono baakotaabe ngala hono golitirde himbe gollobe hejube e be darto ko to tawe dun tabita nan ko fawar joni Isaka Hassan 40 gouverneur région mo nyemey halani Jalla Mariama kenda do fio.
Nous continuons d'exercer nos responsabilités.
Minen kay min duruwa min gada golle amin ni min gatta police ji jilo da cekantaraje den dara cukabe warobe riwabe min kalani zandarmabe du ko watta be kadi cukabe ben gara wulade der mayo gon min bawa kebi musala majjum gaba go o kay bawde amin ni min gatta itani dubi ujunaade e sappo e jeetati wadan cukabe sappo e jeetato be mayo go nyaami rawani ko lawol gol singa nayo go nyaami irdum he bandundu sabi ko de gulu di fu miden gatta policebe jilo gan hadudu cukabe ben nata mayo gon anniano wodi ko wada duro gon seni are himbe goni kejo raymi dundu sabi ko wobbe no gara badu ni ko policebe be gatta
ceux qui sont censés les contrôler
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
na wantere yewtere men pinna hala hono chulido ko wete chulido kam woni debbo joyo mo neddo wattata ciagal wadi rewbe mudun nayo nene ne ka dun don ko ndan hunno ko lati enun wodi halaji kewdi ko lati sarya yarraki do mudun yorno maître Mustapha Nebiye lati do kanyo en jingowno en dan do fisere do leydi Niger o halani bandi en mbiete do rahi ilatu Sumana Hassan
la waya la
sinkem chulido kanko woni deke njoyabo tiagal gorko no wodno de crap mun nayon bi o kanyo won dimo o wajamo hokka jaba ciede teddi golle ko watte fu kanko won ko watto dum tiagal mun gorko on no fukodo e makko jaati no walde makko
c'est vraiment de l'assouvissement
to dun don e dun tabiti do wadde de leddi e dun wodi lawo duna
c'est que la déclaration universelle des droits de l'homme
do filla yitugol hakkeji bibbe adamaabe e der duniyaru no hadi dum laabi do duridol e maccangaku no hadi dum laawol sariya leydi men Niger ngadaangol yidi lewru juillet dubnaade e 9 ko sakita moddintina du go lewru juin dubnaade e 10 e jeetati e do datol mudun chapande jeddi labol kito todo hokkama laawol don endan wadde sariya e do laawol tawangal kanyu e laabi jojinaadi enda se tamadi tokkondiri laawol sariya datol mudun kebide chapande jeddi e tobbere e go'o don du hala maccanga ko halte neddo fu dariido do kanyum woni dimo goddo fa nanga goddo be odo woni maccudo am ko hadaano e leydi ndi lawol go leydi afrique do fi yidugol hakkeji bibbe adamaabe e do datol mun joyi hadi neddo daro wiide kanyum marto goddo ferejo godon o laato debbo na o gorko
e davilissement de l'homme avec grand
ila bifu nakadi dum de na wadi ko lam leydi niger na tay de fi en anna ga hada do e leydi
kemdide chapande jenay sariya leydi niger wi'i neddo fu wadi dewgal ko tokkay laabi fina tawa e ada tokkay laabi sariya ngal yarraka do dewgal nom jomu no wawi nangede kasu lebbi didi yade hitande jukke ojiraji sappo
denne kero gorko fu gaddo degol hanno na han taw en ngam kasuna
Amewi donc aujourd'hui
no han tawe nangama ya sabu gorko ngoddo dekiraabe nayo ko yey hojowi debbo goddo wi chulido mudun non dekiraabe nayo wombe dombe goto mabbe no waawi yarde kalmowo hono fi on enda yeso sariya
to suka be debbo on rimbe kay enene wontiri
les chambres réunies l'instant
tout le monde don won hawro chulido sariya fu jode ke haali do fi majjum wiide ke dewgal fu wadangal sey wadire tokka laabi fina tawa e ada laabi sariya sengal tokka e laabi nenne suka be no abi de bendi mama ko wana e do dewgal non yalla be sukabe e be pote sukabe be kawti baba be to na yalla do be godi law be don so kado hala kanyu heddi don endan dum e sede mawndu jodo weke no wawi notade e do jande dedo
les chambres réunies vont nous édifier
e do ko barime fulfultili hande sembi assalamu alaykum mbalen to jamwali